kumaliza na yeye. Harudi nyuma kwenye mapenzi kashani ya kishia. Alikutana na wengi ila mtamni mimi. Harudi nyuma kwenye mapenzi kashani ya pia. Kazi onja tindi na sukari ila miwake asali. Anila kukate na chai mindo yake tamu. Funga kurasa
deka deka
na uko na mie
deka deka
ba ujiachie
deka deka
kama mtoto kupembeleze
deka deka
I love you my baby nae
kanchota kanchota umwacha na ogopa na isi nitakufa. I love you my baby. Chochote ananipa napata nachotaka. Sina shaka sina pupa. I need you my baby.
Amenipa furaha kwenye dunia. She's my number one. I call her my sweetie wa wani. She's the one for me.
Na mina ahidi sitokuacha. Moyo na kabidhi na funga kurasa
deka deka
na uko na mie
deka deka
ujiachie
deka
kama mtoto kupa.